jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be jamwale modon hede ngone bete altinere jena lewru novembre hitande 2020 yamde jena jabbure kasile maji sappo e jeego Ousmane Niale bulle kabaruji do Mamadou Watar jombaajo woni ni en to ogge jande to sakirabe man kumpete wi talkuru signinam aswer jabbinande selde e base hakkunde don sankobe fulbe nyono lamun kobe lam hakkundeji o hedde mu ben bi darano to fa joggibe kabode be kana jogade tete dum wadi le timmode batu ngado ton fa dewdal hoda hakkunde jalen bonnoko syndicat autonome des administrateurs civils fuddi montre golende anda kande timmata altinere handen jena lewru novembre ndu kaltidal hakkunde mabbe lam o gangal aljumar yabbenande wala fuko lati fa hada montre nde festival ilare kabare ngendi gondi bangi tumbutu wadi le cagita yontre nde o imadora sukabe o nuko imogol mudum fa kolite finatawa ngendi hono di pedirto kebal yedi woni sembe kabare beta ko bismillah mo don hedade studio tamane batu ngada do nyono fa diwral wada hakkunde jaleñ on nukutimi asawere yabbenende don sankobe fulbe region segu ndewru seññinde talkuru wiide memondir takasen ndu talkuru seññinama yaso ministre en nayon kanyi e temere himbe hono ardibe dinaaji e finatawaaji ko be ndewru leende jonde ana kaltidal jam e dokkindiral juude wada hakkunde himbe commune ngaji sappo e didi gondi le lamu nyono o anni ko nelal amenyad hawrude batu o Mohamed Ali Ag Ali tahbinendo faccita Ali Sisse
Lewi kejabe pelle fulbe e dunson kobe bato o ye fa wawde timminde basi goddo hakkune mabbe yalla lumoji mobbe ana heba utitinde kase ndu juinde fedde mawnde sakkaade e hunchande hore walde fu mawne wadde hakkune mabbe le kaldal e kawral Mamadou Boudjara secrétaire général fedde dunson kobe le cercle nyunu won ko min kawri do mudum pullo fu hana hunchudo juude mum kasen faabiya fiyam dun sonke fu hana hunchudo juude mum faabiya fiyam pullo mide duho fa yimbe be fu wada ko waawi yalla gal kawral kebangal hakkune amengal ana heba tiddinede neddo fu jiddu don gal dabireji bamaadi fa jomu jukke ana halale makko fulbe be ana andi dun sonko be du ana andi dum fedde fulbe ne du holliti wiide kawral tiinangal hakkune mabbe gal wala fa laato sababu ya finde ya warta hakkune mabbe yalla walde wargol sutagol gondole commune ngay sappo e didi cercle nyuro o ana heba timmudi sinin gol gol dol talkuru e datol mongol mbawdo timminde walde gonde hakkune fulbe kan e dunson kobe le wuddu leedini ham barke yera nan gore goto e kejaado le fedde fulbe ne nyunotu minen woni beltibe san jiddo yaade gese mudum fu ana wawi yaade gese mum jiddo nabure dabaji mum ladde fu ana wawi nabude dabaji mudum ladde jiddo yaade lumo soma yaade fu ana wawi yaade soma yaade jiddo yaade sottude kosa mudum fu ana wawi sottude kosa mudum wajibe juude amen min tawta dabere timmino odo tiddalla ko dun tawa fu horebe laamu hakkunere o ka holliti weltore mudum e mawnde fewre ko talkuru ndu sinyinaako lewi kanko ministre kumanido margal leedini gollol talkuru kawra tiinangal hakku beedo yimbe ana wawi waddude jam deejere e nangondirgol hakkune kreduuji gondi le wuddu leyndi ana holla kasen du wiide jam be njidi joddare so halda woni lawol gotol mo be cubi yalla abe keba timminde basi gondo hakkune mabbe o min beltike sanne yide deedo pelle didi amande hore mudum en anni sinyinde kawral hakkune mu en yalla basi o ana timma kasen du fabe njirwa kaldale kawral hakkune mabbe le odo bato ko buri yimbe temdere wonno noddaabe le hakkune mabbe ana ministre en nayon kan horebe kumani be diine o wadi le wattuno leedi malindi wondi fewde tiddalla modo bangal denagu de wuddu leedi ni don ko kanko Mohamed Ag Aleida hebani studio tamani iwde nyuno
e wi jottino ko hala e batu o ngal dewran tinnyinangal hakkunde jaliñi di dabireji jeegom ama do mudun le mun ana hen massive pati wade kasen kaldidal wada hakkunde jaliñi de himbe e jawdele mu ben jangara no weddi dum ben Ousmane Togo woni kanko woni jottino ko hala e batu o kede ko wi Mohamed Ali Ag Aleida do faccita Ali Sisse
la première recommandation
ko nara arande ni woni wadde ko min bayi fu yalla yimbe le fu gombe to jogibe kaborde be kanda hin kaborde mu e banti kido bande woni hunchande hore denago yimbe le kan e kulleji di be jogi tato bande woni beedude dati batu hakkune kireduji di yalla kulleji di kawral hebaado mudule odo batu wana heba gollirede nayo bande woni beedude imma daraji ko conseil islamique leedi mali le hakkune yimbe kambe tewtande tiddala gondo le cercle nyono o dabere toppere jombernde ana narda pelle fu gonde le cercle nyunutu italawi mawdo waddure jam e deere hakkune mabbe toppere jeegom bernde woni juinde fedde bawde haybude e hunchande hore kulleji fudi kawral hebaado mum
des recommandations
sakrabe andon di kabaro ji fodo mbahi budde do bembe ande amen do hella Facebook et Twitter walde sukaɓe fina tawa seno lamu bankas holliti le tekte yontere nde ley ko joddi e nantinoɓe kabaruji wiide larme mali waɗi war hooreji fewde e civil en libe gendi kondi le région mofti e wi hooreɓe walde nde laamiɓe laamu hakkundeji hannden o anakani daranade fa war hooreji ɓe jara e juppa e cela waɗoɓe ɗi golleji du nodde saria keɗe ko Idrissa Sangare hooreji walde fina tawa seno wi lalay sa walet infa do faji kanko hoore makko wi
dalla fu do seno woni ku sakti wadde won libe sodas e mali yeyi hippo genni di wari himbe noga e nayo wor mawbe won hen suka e pamro won hen debbo gollay golle de gorko gollay golle de arme mali jati golli golle de dum jeunesse fina tawa seno yalti kolli metti mudu so don se en golli golle bonde haale so jiadi se en golli golle bonde haale so arme du golli ku woda haale me hana hulde dum e hulta dum waddi men me halan so wonko gollete guddu kasime gollado laamu futtino marta kumpa conférence presse o waɗi yalla parti ɓe wiya ɓe anda mi yi communiqué armé ko hollata ko waɗi libé ɗum voilà armé mine jogui inne waraɓe min andi ɓe hono kar armé yiɓe yaɓe tonno du yimɓe amen yiɓe donc sikke fo wala hen min yiiɗi hollude metti amen min waɗi conférence hande mi waɗa goɗɗum kasi ko voilà conférence Allah jaaɓi
joɗo haala gaɗɗo aljumar ƴaɓɓinande hakkunde syndicat autonome des administrateurs civils e gouvernement o waɗay fa ɓe jaltata e murtere golle nde ɓe anni wadde nde anni wadde murtere golle nde timata nde ɓe anni wadde le toɓɓe sappo e go'o gonɗe himmeji maɓɓe ɗi ɗiɗi tan wonno ko ɓe dewri dow muɗum nenno syndicat o fuɗɗa murtere golle nde andaka nde timata altinere hannde jeenayyi lewru novembre ndu ɓe fa ɓiydoreɗen faamo keɗɗen Ousmane Christian Diarra kanko woni secrétaire général syndicat autonome des administrateurs civil Malik Diallo landure makko to faccitango Alicise
toɓɓe ko darni golle o ko bangal jawdi ɓiɗi toɓɓe nayyi arande ɗe ɗi commandant e noddirteɓe administrateur civil kae keƴaɓe laamu leydi mali woodan ko nayorto bangal ɗiɗo toɓɓe fuu wala ko kawral heɓaɗo muɗum fa yetto humanade joddi yimɓele golloɓele gollirɗi margal leydi ni toɓɓe ɗiɗi ɗi kawral heɓaɗo muɗum tafoni woni renude keƴaɓe laamu leydi ni ɓe koliti wiɗe eɓe mbawi huncande hoore tafo denagu maɓɓe ma ko woni ɓeydude adadu yimɓele kamɓe daranade denago keƴaɓe leydi ni laawi ɗi ɓiɓɓami ɗi wona ko ninimi
kabar gendi gondi hedde Tumbutu le cakita yontere nde festival ilare waɗi toon nde yambere nde sukaɓe gendidi koncen hoore fanda muɗum yo hollude fina tawa o nokku e daranade fa keɓɓal gendi kabarandi ɓeydo festival ilare le muɗum e ɓi muccan yimɓe ɗon hoore waɗi fa ɓe miccintina dewral gongal hakkunde yimɓe o nokku anni ko keƴaɗo amen gonɗo to Tumbutu Boubacar Yite heɓenende faccitago Alicise
joddade so halda nangodirgol fijoji bangal fina tawa yiltare nokkule to touriste en yata fa yetto joinde lumo woni hakkunde kulleji fa heewi dokkuɗo oɗo festival noddirteɗo Kabara darne Draman Cissé landinɗo festival o wonko haltantan men dow hen Tombouctou ana jogui tariku muɗum Kabara ndu ana jogui tariku mum ko yimɓe andana yo fa wawde hollitidde yimɓe tariku Kabara o fijongo waɗira saabi yimɓe fu golloɓele guese Kabara ɗo woni Kabara e inde neɗɗo ndemomo guesa muɗum moƴƴi sanne oɗo festival nafa muɗum ana mawni sanne le ngallure noddirtene cité de 333 5 ngallure nde ana wondi fewde tiɗɗal mawɗo bangal rafi ndenago noon hollitiri wiide kanko Aboubacry Cissé maire commune Tombouctou fijo ngo ana wawi latade sababu e juuɗe yimɓe fa heewi tottude kullewo tuskuy mawɗi waddande ɓe jawdi seeɗale commune yimɓele landinɓe fijo ngo ka waɗi ko wawi fuu yellana heɓa reynude yimɓele Draman Cissé hoorejo festival o so dasenɓe waɗi immadaraji muɓi fa wallami mangal paɗ enɓe heddiditto e amen nde balɗe tati ɗi gendarme en ana hen policie en ana hen ko yetto protection civil miccitoɗen wiide yimɓele iwi nokkule fa heewi le région o warde le ndeɗo fijo arande région Tombouctou ɗum woni ko Boubacar Djité keƴaɗo studio tamani heeɓi iwde Tombouctou
kabaruji ñaw coronavirus alankeñe jetti lewru novembre hitan 2020 kanankoɓe docteur en collectivité yimɓe capantaton woɓɓe woni ɓe ñaw covid 19 o nangui lemuɓɓen ana hen neɗɗo gollow ortm goto e collectivité santanaɓe yo jeeggo e wala ka fuƴƴiwɗo ñawɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yo ujunaji tato e temere jeddon e jeegon jiddi ko naali leedi men en di warde handen santanaabe ujinaaji didon e temere jeddon e chapande jeeno e jetton iwbe temedere e chapande tato e jeddon kedden e joni kabaruji active covid
Bisima modon yakti covid hande e meman hala nokku lolirdo centre d'appel mo numero mudun yo 36061 mo noddangoji watte e mudun wakat joni o doni ko holliti ardibe odo nokku o e wi mabbe dun don na holta gudugol sanne wonande jamarande haybugol nyaw covid 19
nde gollirde gonde e wi ministere humaninde cellal ana jodi le nokku gollirde no dirten agence nationale de télésanté et informatique médicale du mali antim e wi directeur mayre buytugol nyawbe coronavirus wadi fa himbe mali hewbe cala tabade dabareji biade anandenta himbe nyaw o Ousmane Famba directeur antim
le centre d'attention no dan ko buri ujinaji nogay mi kebanno nyaloma fu ga hande wana non wordi dum hana latade sababu e juude himbe be yeggitide hore mum
ko buri himbe chapande jeego gollata leende gollirde nyalla hira wala weta don ko jubbino golleji mayre germain momo holiti wede
aujourd'hui nous
on hande mi dem bawi wide ci tala modon gonnodo do amen o jabbi ande mars warde le nyaloma hande o noddali ujinaaji didi min kebata nyaloma fu yimbe gollobe tobe ka adadum waytaaji yimbe lebe ana nodda yalla mide martinabe kumpa bangal nyaw o wo yimbe yogabe do noddobe fa anda hono foti adadum yimbe nyawbe covid 19 hebaale nyaloma hande yalla nyaw o yottike nokkutube gontona
o nokku mo noddango watte le mudun ana darani hollitinde himbe fa himbe sikkitibe nyaw o won e mu ben kebe darane ko yaawi de gollede mojinaama letti mod hitande 2019
gollirde humaninde jaagu region gawo toti yontere jabbinde de region ngaji gawo e kidal maskuji denagu region gawo hebi unyaji temede tati e kidal unyaji chapande jeego gouverneur en dido region ngaji didde totta maskuji di e wi horebe chambre de commerce regional gawo ngaldo dokkal fanda mudun e fabaade kambe lamukobe region o habude nyaw coronavirus kedana jonkay landul hande gollo jaboto professeur akuri agiknan o yubna golleji gollira humaninde habbo fewde nyaw coronavirus le leedi mali
Professeur, nyaw covid 19 o labagol mudum wirfike no nawiri le lede fa hewi europe yalla leedi mali du ana wawi hebude hen ko mudum
bien sûr
ça kutteje majjum ana wawi yede keroji di ana utti dun sabi somi bami dabereji di min bawi fu yalla mi den dena yimbe labi sabi mi de teddini lawi channel du aduna fu hawri do mudum kulti do wiide dawo fu ana haani tawrede talkuru dun lamu leedi mudum hokki dum kulito wiide nyaw covid 19 o wala e mudum dun ana wawi latal sababu reenude jom ne leedi to iwata to dum wifi yirinde jom ne leedi to yata to dum
dakay dum timinta acte covid amen hande yo enji jango ka pati jigiti fi no bawi sata fuf humpitade do ngo hejo bangal bembal amen facebook madun nodon viamu numero o yo 37321 o nyokan tati tiagal mudun nay
studio tamani studio tamani yo fa ballamu leede suede danmark Suisse et fête de l'aide Europe.
Sakirabe kabaruji gondi e region ngaji meden de jana lamu dumbuto gorko goto jogginodo ko bu ko wiama hippeke aljimar jabbene de do gendarme goto dum waddi to nyafonki do e wi himbe to gendarme o nawni hore mudun henno kanko do gendarme goddo gonnodo don hebi nangude mo do fabugo himbe to anodo on nokku horngoji ana gonde wadde fa ande sabe hedo waddire dun gardi masina le commune rural ko kiri holitamir aljimar jabbene de woni jeegon lewru novembre 2020 hokkamo won fa rabe don ko yaata milioji nogay sefa ngul pokugol e ONG agir do fabugol gollidibe mudun hono projet mo be noddir kumeni do mo intingol fleuve Niger don maayo Niger go wadi o golle yalla himbe on ko ana beydoro kebal non don bon battibe bangi maayo go e wi maire gennedi nana faba be fanda mudun yalla doni kambe faala babbe ya woni himbe jogi be hakkilaji do wadde golle sardeneji sakirabe do kaddi kabaruji ka ando di fodo mba hebude di do www.studiotamani.org do mba du nodude do numero via mo mere mere 333 37 321 sakirabe do kaddi fe wassalam
studiotamani